New sound.
Kaliwenu, dacha papa. Nishakanyaga wengi kisa pipi, nishakanyaga wengi kiraisi, nishakanyaga white, nishakanyaga black, makalio fake yadi matiti.
Kanyaga
mashoga walo ni dandia,
kanyaga
klabu kuni ombabia,
kanyaga
slay kwini wabongo wanadhingua, maisha ya ufeki na wengi tunawajua.
Kanyaga
security,
kanyaga
official in,
kanyaga
nana,
kanyaga
official in,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane, kesho za moya onye namba tupe. Watu wengi wana money, maisha insta na waposti.
Kanyaga
wana pigia picha motorini, na uko insta na ya posti.
Oh yeah, yeah.
Au mademu kudangadanga, na wasani kuanga wanga, hawana godoro wala vitanda, maisha yao wengi vitonga.
Kanyaga
security,
kanyaga
official in,
kanyaga
kimnana,
kanyaga
official in,
kanyaga
ambarulu diva gigi mane, kesho za moya onye namba tupeane.
Nishawa kanyaga, kanyaga, nishawa kanyaga, kanyaga, nishawa kanyaga, kanyaga, nishawa kanyaga, kanyaga, nishawa kanyaga, kanyaga,
wengi walikuwa wachafu.
Nishawa kanyaga, kanyaga,
shapita wakeza washu.
Nishawa kanyaga, kanyaga,
chumani wacheza rafu.
Nishawa kanyaga, kanyaga.
Kiba, 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 mwanangu kiba, mfalme wa bongo flava, nakukubali kiba.
Asa kiba, 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 toa hiti kiba, 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 nasalilisha kiba.
Wana timu wa vumbi,
wenzako wana kanyaga, kanyaga,
wana tetema tetema,
wana kanyaga, kanyaga,
wana timu wa vumbi,
wana kanyaga, kanyaga,
wana tetema tetema,
wana kanyaga, kanyaga,
wana inama inama,
wana kanyaga, kanyaga,
wana cheza kibaske,
wana kanyaga, kanyaga,
wana inama inama,
wana kanyaga, kanyaga,
wana cheza kibaske.
Dacha of the beat,
new song,
new song.
Sound.